babiri nga tutesa babiri byonna nga tuli babiri mukwano kati ogenda kulobwavu bwange nedda nawe mukwano tonekerera bingi byetulina okukola mu buntu tukolerera ensanyu lyaffe mu fyuca gye tulaga nsaba nkuwa ekigambo kyange mukama nga ejagi gwe tulina tubeere n'okukkiriza mu byonna bye tuguba
kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo
newaddeyo okukulabirira mu busobozi bwange nange nfuba nnyo okulaba by'oyagala nti byonna obifunako kati oyagala abasajja bebeeyi abasajja bebeeyi bakusigula busiguzi bwe bamala bakabye mazima twandibadde babiri netukola netwezimba nitukolerera baana baffe mu fyuca gye tulaga
kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo
kimanye igwa kirabo kyenena buli wakabo mala mwamaanyi muli kale obaddewo okundabirira n'okumumyanga nga webiganyo bakokyoŋamba wewaawo nenfuba weesize ekimukwano weesize kimunange ekikuleetera okunjiwayo n'obuka byonna bye tukoze twandibadde babiri netukola netwezimba nitukolerera baana baffe mu fyuca gye tulaga
kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo kusaba tesa nange mukwano tesa nange ebizibu bye tulina bitono byonna maseeyo bigwawo
Mukwano
byonna maseeyo bigwawo.